Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Psalm chapter 45. Your throne, O God, is forever. My heart overflows with a pleasant theme. I address my verses to the King. My tongue is like the pen of a ready scribe. You are the most handsome of sons of men. Grace is upon your lips, therefore God has blessed you forever. Gird your sword on your thigh, O mighty one, in your splendor and majesty. In your majesty, ride out victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness. Let your right hand teach you awesome deeds. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies. The peoples fall under you. Your throne, O God, is forever and ever. Hallelujah. The scepter of your kingdom is a scepter of righteousness, and you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Your robes are full of fragrant with myrrh and aloes and cassia. From ivory places, stringed instruments make you glad. Daughters of kings are amongst you, ladies of honor. At your right hand stands the queen in gold of fire. Hear, O daughter, and consider and incline your ear. Forget your people and your father's house, and the king will desire your beauty since he is your lord. Bow to him. The people of Tyre will seek your favor with gifts. All glorious is the princess in her chamber, with gold interwoven with gold. Hallelujah. With joy and gladness they are led along as they enter the palace of the king. In place of your fathers shall be your sons, and you will make them princes in all the earth. I will cause your name to be remembered in all generations. Therefore, nations will praise you forever and ever. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Siyakudumisa ngcwele yengcwele, siyakudumisa komkani yekomkani, siyakhaba siyakhahlela kuwe Thixo wethu olunge kakhulu. Sithu ngcwele uphakeme namandla onke, uzele amandla somandla ngoba wambethe njengengubo. UnguThixo ezimpilweni zethu bawo, usisiqalo sethu, sisiphetho sethu Thixo wethu olungileyo. Ungcwele emhlabeni, ungcwele esulwini Thixo namandla onke, ungcwele ezinhlizweni zethu, ungcwele ezingqondweni zethu, ungcwele emizimbeni yethu, ungcwele phansi kwamanzi, ungcwele emkhathini Thixo olunge kakhulu, ungcwele emazulwini Nkosi yamakhosi, aphi iserafim nekherubim Thixo wethu zimane zimemeza kuwe mihla nezolo Thixo wethu, bamane bephakama kuwe Nkosi yamakhosi, bevuma ukuthi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Yehova wemikhosi. UnguThixo Nkosi yamakhosi ezinhlizweni zethu, UnguThixo namhlanje kwitrone Nkosi yamakhosi zabakhonza wena, UnguThixo Nkosi yamakhosi kwizibingelelo Thixo lunge kakhulu eziphakamisa igama lakho, UnguThixo ebandleni ekuseni Nkosi yamakhosi, UnguThixo ezimpilweni zethu, UnguThixo Alpha wethu ongcwele, UnguThixo Omega ndini ongenasiphelo, UnguThixo
onkosi amakhosi, who is untraceable in the minds of human beings, but traceable through your spirit this morning. Unguthixo, onkosi amakhosi, kwindawo zonke. Unguthixo, kubantu bonke. Unguthixo, kwimeko zonke. Unkosi amakhosi, ebhungeni, thixo wethu unguthixo. Emaphandleni unguthixo, onkosi amakhosi. Unguthixo, thixo wethu olungileyo. Sele sesingakuvumi somandla, uhlela unguthixo uguquki. Namhlanje ekuseni siyakhothama kuwe ngesithandwa senhliziyo zethu, siyakhothama kuwe mhlengule mhlanguli wempilo zethu, siyakhothama kuwe mthetheleli wezono zethu. Siyazivuma izono zethu thixo wethu olungileyo, sithi sonile asakwenza oko bekumele basikwenzile, senza oko ebekumele basikwenzanga. Kodwa thixo xa sisondela phambi kwamehlo akho, siyayazi uba unguthixo onengceba, unguthixo onengceba oxolelayo somandla, olibalayo ngezono zethu. Xa sizivuma, sivuma ukuba thina singaboni phambi kwamehlo akho, kepha ngegazi likaYesu Kristu sizibhaqa sikwazi ukuma kwitrone yakho. Sikhabe sikhahlele kuwe mzali wethu, siphakamisa amazwi ethu sithi siyakuvuma wena owaqala zonke izinto, siyakuvuma wena oyawuphelelisa zonke izinto, siyakuvuma wena owadala intaba, siyakuvuma wena owadala ilwandle neengxangxasi zalo. Siyakuvuma thixo wethu, siyakuvuma, siyakuvuma, siyakuvuma nkosi yamakhosi. Ungcwele ekuseni nkosi yamakhosi, ungcwele thixo wethu olungileyo, ungcwele wena ophakemeyo namhlanje, ungcwele thixo wethu unamandla onke. Siyabulela thixo wethu ngethuba loba sizophakamisa ilizwi lakho, sizophakamisa amandla akho, sizophakamisa ukulunga kwakho, sizophakamisa ubungcwele bakho. Siyalibulela ithuba thixo wethu loba sikwazi uzovuma izono zethu. Siyalibulela ithuba namhlanje ukuba umtshakazi wakho makakazotshayinta phambi kwakho, umtshakazi wakho thixo wethu azokhothama ezinyaweni zakho, umtshakazi wakho azokwesula thixo wethu iinyawo zakho ngenyembezi zakhe. Siyalibulela ithuba somandla loba uYesu Kristu thixo wethu azibonakalise ezimpilweni zethu, ngoba lithi lizwi lakho thixo wethu wathi sokoyisa ubukhali bokufa wavulela bonke thixo wethu amacango entsindiso. Namhlanje nkosi emakhosi, siyabulela iintliziyo zethu ziyabulela phambi kwamehlo akho. Siyakuvuma thixo wethu ulunge kakhulu, akekho thixo ngaphinde afaniswa linganiswe nawe. Namhlanje siyakudumisa thixo wethu, silibele nkosi yamakhosi ngeengcingo zayizolo, silibele thixo wethu ngobunzima bayizolo. This is a new day that you have made, we are glad and we rejoice in it. This morning we enter into your presence with thanksgiving, my Father, into your courts with praise. Father, we want to lift you up, nkosi yamakhosi, reminding ourselves that we are the workmanship of your hands, that we are the sheep of your pasture, that we have not made ourselves, that you made us, my Father. Little Israelako, we were formed in the dark places of the womb, my God. Even before you planted us there, you already knew us, oh God, because we are the fruit of this incorruptible seed that you planted ngenxa yothando lwakho. Uthando lwakho somandla lubanzi, uthando lwakho nkosi yamakhosi olungenakubalwa, uthando lwakho that is immeasurable. To us who believe this morning, we want to bless you thixo wethu olungileyo, ngolithanda ihlabathi kangaka, ngolithanda ihlabathi kangaka somandla, uze unikele ngonyana wakho emnye, unyana wakho Yesu Kristu. Lithi lizwi lakho thixo wethu wathatha ubukhali besono wabethelelwa emnqamlezweni ngenxa yam somandla, wakrazulwa ngenxa yam lampompoza igazi, ngenxa yam namhlanje izono zam somandla zosulwa ngenxa yeli gazi. Yiyo le nto sisithi siyakudumisa thixo wethu olungileyo, yiyo le nto sikuvuma ekuseni ukuba ulungile, unamandla, ungcwele, akekho thixo ongafaniswa ulinganiswe nawe. Akekho uThixo bawo ongafaniswa nawe namhlanje ekuseni. Siyakubulela ngobungcwele nobungangamshe bakho, nqununu yamazulu. Siyakubulela namhlanje Thixo wethu olungileyo. Lithi lizwi lakho, you speak and you make the forest bear. Lithi lizwi lakho, you speak, Thixo wethu, ubumnyama bubaleke namhlanje ekuseni. Siyabulela ngelizwi lakho elithetha somandla, kwenzeka izinto, kudaleka izinto bezingakhange zibe khona. Ilizwi lakho elithetha, Thixo wethu olungileyo, nababengeva baphakame beve, Thixo wethu, kuphakame isosha ababekade bengaboni, Thixo wethu, bafumane ukukhanya somandla namhlanje. Siyabulela ungcwele ezimpilweni zethu. Siyakuphakamisa mzali wethu, siyakubulela Thixo wethu oziquzithatha omnye, Thixo nyana, Thixo yise, Thixo nyana, Thixo moyo ingcwele namhlanje ekuseni. Siyakubulela ngale ntsindiso ingcwele kakhulu. Siyakubulela Nkosi yamakhosi ngoba wasihlangula sisesezonweni singazazi noba sibhubhile. Wathatha Thixo wethu ububi bethu wabenza obakho somandla, wathatha ubuhle bakho wasinika bona wabenzo bethu. Namhlanje simile phambi kwetrone yakho, ubuqhawuqhawuli bakho Thixo wethu, singenabala singenacala ngenxa yothando lwakho, ngenxa yenxeba yakho engakanana. Yiyo le nto sisithi siyakudumisa mzali ndini ongadinwayo kukuxolela izono zabantu bakhe. Siyakudumisa mzali ndini ongadinwayo kukuhlangula thina nobuhenyukazi bethu somandla. Sele singakuvumi Thixo wethu, sele sikwala Nkosi yamakhosi. Umane ulande emkhondweni wethu, awudinwa sithi Thixo wethu. Siyakuvuma ekuseni mzali wethu, siyakuvuma Thixo wethu, wena ongabali izolo somandla, ojonge phambili Nkosi yamakhosi, ojonge phambili, calling us to focus, Lord God Almighty, on the author and the finisher of our faith. This morning siyakuvuma bawo, siyakubulela ngoba uThixo bakho ezimpilweni zethu. Siyakubulela Nkosi yamakhosi. Bathi Nkosi yamakhosi abakwazi kakuhle, you are Jehovah El Shaddai, wathi sovela kuAbraham somandla. Sele kulindile Nkosi yamakhosi, sele kunzima Thixo wethu emendweni, sele kunzima emiyezweni somandla. Wathi kuba wena Thixo unguThixo thembisayo Nkosi yamakhosi, ufezekise izithembiso zakho. Wavela wathi, I am El Shaddai, walk before me circumspectly. My God, this morning, bathi abakwazi kakuhle, you are Jehovah Jireh, you are the God who is more than enough, Nkosi yamakhosi, ezimpilweni zethu. Sithi sesiphelelwe ngamathemba, sithi sesiphelelwe kucabanga, sithi sesiphelelwe ngamacebo, sithi sesiphelelwe kuhlakanipha. Uvele Thixo wethu ngendlela wavela ngayo kubantu bakho, sebekhala iminyaka somandla phambi kwencindezelo zikaFaro. Wavela somandla ngoba unguLothixo Nkosi yamakhosi ungalibaliyo, uzifezekisayo izithembiso zabantu bakho. Thixo wethu siyabulela namhlanje, ulunge kakhulu ezimpilweni zethu. Bathi abakwazi kakuhle, unguLothixo Nkosi yamakhosi ungalibaliyo, unguLothixo ungalaliyo, ungozeliyo somandla. Uyamhlenga umntu wakho Nkosi yamakhosi, uyamhlangula Nkosi yamakhosi uSirayeli wakho, uyamhlangula umntu wakho Thixo wethu olungileyo. Sele silikelwe lilizwe Nkosi yamakhosi, sele silikelwe Thixo wethu ngabe kade behamba nathi, kodwa wena Nkosi yamakhosi awulibali. Wathi after subjecting uNoah many days Nkosi yamakhosi in the ark, ngenye imini Thixo wethu lithi lizwi lakho, you remembered Noah my father. Yiyo le nto sisithi siyakudumisa ke bawo, siyakuvuma namhlanje. Ukholo lwethu lukhangela kuwe mzali wethu, ukholo lwethu lukhangela kuwe Thixo wethu, ukholo lwethu lukhangela kuwe, wena mhlahli wendlela zethu zonke, wena okwazi ucanda somandla indlela ehlane somandla, ulungisa apho bekade kungaqondanga khona Thixo wethu. benze kube kwamanzi apho bekade kome khona kukho imbalela Thixo wethu olungileyo. Wenze Nkosi yamakhosi nomhlaba esihamba kuwe uvilizwi lakho uphume nezithelo Thixo wethu olungile. Ungcwele my God, ungcwele this morning. Ungcwele Thixo wethu olungileyo. Unamandla onke. Siyayibulela le ntsindiso. Siyayibulela Thixo wethu le ntsindiso. Sizibhaqa nathi ngenye imini sesibizwa ngegama lakho Somandla. Sizibhaqa nathi ngenye imini sele sinelifa Thixo wethu singakhange silisebenzele ngenxa kaYesu Kristu seated in heavenly places together with Christ Jesus. Siyabulela namhlanje bawo. We don't take it for granted, my God. We don't take it for granted. We want to thank you this morning. You write our names in the palm of your hand. You know us by name, my Father. You called us, Lord God Almighty. You made us. You created us. This morning, you are calling someone by name. There are some of us walking into this place of prayer. We have forgotten our identity. We have forgotten the promises that you have made. We have forgotten, Lord God, the days of old where we used to fellowship with you, my Father. But this morning you are recalling us back to your service, back to your remembrance, my Father. You are telling somebody this morning that I know you by name. I call you. I called you by name. I know you. You are mine this morning, Lord. We want to thank you, Thixo wethu. Namhlanje Nkosi yamakhosi ngovuselela amathemba siyakubulela as we enter into this place of worship, my God, as we enter into this place of prayer. Praise mighty God and exaltation that you are about to revive dreams, mighty God. You are about to revive Thixo namandla onke, even the body Nkosi yamakhosi of Christ the church this morning, Lord God Almighty, reviving us back to a place of worship, reviving us back to a place of purity, reviving us back to a place, Thixo wethu, of pure pursuit of you. This morning we want to bless you, mighty God. Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing before you. As we continue to worship you, my Father, we ask, Lord God Almighty, that you will establish your praises on our lips this morning and that you would inhabit our praises. We ask you, Lord God Almighty, that you would rule righteously over every matter concerning our lives. We ask you this morning, mighty God, that you would cause us to experience you afresh. We are experiencing beautiful showers of rain, mighty God, a sign and a signal that you are God who hears and answers prayer. Little is in the book of Hosea, as we remind ourselves of your promises, Lord God Almighty, you are this kind of God, that you answer the sky as it pleads for clouds, and the sky will answer the earth with rain, my Father. Take away to help us to recognize that we are under an open heaven. Help us to recognize this morning that we are living under, take away to the fulfillment of promise, Lord God Almighty, that you made to us, that whilst we are thinking what is going to happen tomorrow, you have already planned it all out. Whilst we are thinking, take away to that the harvest, mighty God, is coming to an end, you send rain, Lord God Almighty, because the earth has perceived your word. The earth has received, mighty God, enough seed. This morning, help us to recognize the prophetic time that we are in this morning, the time of your doing, Lord God. How marvelous it is in our sight. The earth will answer the thirsty cries of grain, the grapevines, and the olive trees, and they in turn will answer Jezreel because God plants. Help us to recognize that this is the season that we are in, where you are causing, my God, the sky to answer the earth with rain. Lord, help us during this time. Sazi into kokubana nguwo semsebenzini lixesha lakho thixo wethu olungileyo ayiselile ixesha lengcali ayiselile ixesha thixo wethu lokuhlakanipha kwethu ayiselile ixesha thixo wethu lokoyika kwethu lixesha lakho thixo wethu aphume ngenyawo kwitrone yakho usenza umsebenzi thixo wethu ongenawukwenziwa mntu umsebenzi onawukwenziwa nguwe wedwa oh my god this morning we want to thank you thixo wethu olungileyo siyakubulela mzali wethu ngokulunga nobungcwele nobungangamshe bakho siyakubulela nkosi yamakhosi ungcwele 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 somandla ungcwele ezimpilweni zethu namhlanje ekuseni lithi liswi lakho under the earth Lord God there is a time for everything we want to thank you that you make all things beautiful in your time my father when we look all around us there is beauty all around us thixo wethu even creation mighty God testifies when we see the rising of the sun thixo wethu siyavuma ukuba unguthixo when we see the sea solid in its place siyakuvuma ukuba wena unguthixo when we see the animals mighty God in the wild siyakuvuma ukuba wena unguthixo when we see the butterflies mighty God having their day Lord God almighty under the sun siyakuvuma ukuba wena unguthixo even earth testifies mighty God that you are God this morning we want to thank you oh God, Lord God Almighty, for such a glorious time, oh God Almighty, that you have allowed us to see thixo wethu olungile. Lifikile laxesha nkosi yamakhosi ebekudala silikhalela ixesha lemvuselelo yakho the abundance of rain my father we mama my God ekuseni we want to thank you nkosi yamakhosi we want to thank you thixo wethu olungileyo kukho abanye bethu Lord God Almighty we have even been tempted to drink from cisterns Lord God Almighty ezingengcwele kodwa namhlanje you are calling us back nkosi yamakhosi ukuthi nantsi imvula bazalwane nantsi imvula kaYehova ekuseni nantsi imvula my God nantsi imvula ekuseni nantsi imvula thixo wethu olungileyo thank you mighty God for hearing Lord God Almighty the cries of the earth and for allowing the sky to answer the thirsty cries of the earth this morning we bless you and we honor you my father we bless you and we honor you thixo wethu nantsi imiphefumulo yethu nazi inhliziyo zethu ungumakhenikhi wentliziyo thixo wethu olungileyo ungumakhenikhi wengqondo akekho thixo wethu omnye uthixo you are the great physician the balm of Gilead namhlanje nkosi yamakhosi sizibeka phambi kwamehlo akho sithi lungise ezintliziyo uzicocise nkosi yamakhosi zibe ngcwele phambi kwamehlo akho hlanza nkosi yamakhosi nazi iingqondo zethu ezithi zakubona izinto zakuva izinto zihlale thixo wethu zicinga iingcinga ezingendawo namhlanje nkosi yamakhosi we yield and we render our bodies before you my father as living sacrifices we want to thank you for the honor of being called to your service once again the honor mighty God of being called to nobility Lord God in the nobleman's house this morning thank you thixo wethu for having given us the grace to cleanse ourselves little swilako in the house of a nobleman there are many utensils and many vessels some are for noble use but some are for common use this morning my father we want to thank you that you are calling us to noble use, my God, after having cleansed us, Lord God Almighty, by the blood of Jesus, after having taken upon every curse on the cross of Calvary, today you declare us ready for, my God, this morning, for your service, thixo wethu olungileyo, yiyo lento sithi ungcwele, 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 thixo wethu ezimpilweni zethu, ungcwele, nkosi yamakhosi, siyakubulela ngomoya ongcwele, namhlanje ekuseni sithi phephesa moya ongcwele vuthela moya ongcwele ubume obutsha Thixo wethu olungileyo, makube kukukhanya ngenxa yakho moyo ngcwele. Lithi lisu likaThixo, nobody knows the mind of a man except for his spirit this morning. Spirit of truth, we ask that you continue to reveal the mind of the Father to us. Oh my God, reveal the mind of the little Swilako. No ear has heard, no mind has perceived, no eye has seen, my God, that which you have in store for those, Nkosi Makosi, that you love, that love you, my Father. So we want to thank you so much this morning, oh God. We want to thank you so much. Wonderful Father, what a mighty God you are. What a mighty God you are. What a mighty God you are. Blessed Redeemer, our great Shepherd, the beginning and the end, the first and the last. We want to thank you, Tikoweto, the lover of our soul. This morning we want to thank you, King of Glory, the high and lofty one of Israel. We want to thank you, my Father. Ulungile ezimpilweni zethu, ungcwele unamandla, ngegama lika Yesu Kristu, inkosi nomsindisi. Siyakwamkela ke Thixo wethu olungileyo once more ezintliziyweni zethu. Siyakwamkela in our place of prayer. In fact, thank you, Lord, for welcoming us into this place of prayer. We want to thank you for Jesus Christ. We want to thank you for the Holy Spirit. We want to thank you for ministration this morning, oh God. We want to thank you for edification, my Father. We want to thank you for revival. We want to thank you for a new day in the lives of your people, in the life of the church. We want to thank you, mighty God, that Lord God Almighty, you are calling forth, mighty God, those who have been waiting for you to arise and shine. Arise, Thixo wethu, from the place, mighty God, of sackcloth and weeping, Lord God Almighty, to shine, because you have come in response to our cries. Nansi imvuselelo, Thixo wethu, siyayiva, Nkosi yamakhosi, nansi imvuselelo. We can hear the heavenly choir. We can hear the heavenly choir this morning. Thixo namandla onke. We can hear, Lord God, the blowing of the wind of the Spirit. We can hear, Thixo namandla, mighty shouts of joy. Lord God, in the places, mighty God, in the churches, in the assemblies of the godly, Lord God, where your name has been exalted. We can hear the sound of revival this morning. We can hear it, my God. Siyayiva Thixo wethu olungileyo, imfusele, my God, imfuselelo yakho. Nabaleleyo mabaphakame ekuseni, nababekhala mabasule inyembezi ekuseni, abadiniweyo mabakhokha amandla amatsha, mabahlaziyeke emandleni ekuseni. Kutsho wena kuthi singumzimba wakho, Thixo namandla onke, bebekade beswele, Nkosi yamakhosi, nansi igolide, Nkosi yamakhosi, nansi iwayini entsha, Thixo namandla onke, ekuseni waze walunga ezimpilweni zethu, waze wangcwela ezimpilweni zethu, waze wasiguqula ukwenza, Thixo wethu, waze wasiguqula ukuthetha, Nkosi yamakhosi, waze wasiguqula ukucinga, Thixo wethu olungileyo, waze walunga kuthi, Nkosi yamakhosi, namhlanje ekuseni siyakubulela ke Pawu, siyakuvuma inene, unguYehova, unguYehova, unguYehova. Bazalwane, can somebody just worship the Lord this morning? Noma udiniwe mntasekhaya, thabathi ukhukho lwakho ntombindini, thabathi ukhukho lwakho nsizwa, thabathi ukhukho lakho mfundisi, uhambe ngobukholo lwakho lukusindisile namhlanje ekuseni. Udumise inkosi yamakhosi, udumise uThixo wakho, and make him known ngamazwi omlomo wakho nangokucula kwentliziyo yakho. Namhlanje ekuseni bazalwane, masimdumise uThixo waze walunga kuthi ekuseni, in Jesus mighty name.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.